Mwagala tulie miwogo mwembo. Mwagala tulaba sinu mwembo.
Mwagala Mwagala bawembo emitiwa. Tufuna mebulikade feba nafuye batugaye. Olubali olufimbo Mwagala obulwe kwa chokola. Basanyuka ngosunga olimirirwe bawabule olubera kama gesi.
Tubamanyi Mwagala tuwe tubamanyi
tubamanyi
Mwagala tulemererwe tubamanyi
tubamanyi
Mwagala bakolera wamu basoma bya kaukanya divide and rule. Akalimu bakatugobamu bobasigalemu bakozesa divide and rule.
Wasingo kubetagira tebatya kyokka mu masanyu bajja. Bamana gwe twamusabira ne bajja iwo emikisa ne bakuwa
ne bakubulira. Abali bakulemesa abali bakuloga bonna
olwo ne besoma nga bwe bakumanyi bwe bakujja ne mukyalo. Mwagala bawembo emitiibwa tufuname buli kadde ffe banafuye batugaye. Olubali olufimbo Mwagala obulwe kwa chokola. Basanyuka ngosunga olemererwe bawabule olubera ng'amagezi.
Tubamanyi Mwagala tukwe tubamanyi
tubamanyi
Mwagala tulemererwe tubamanyi
tubamanyi
Mwagala bakolera wamu basoma bya kaukanya divide and rule. Akalimu bakatugobamu bobasigalemu bakozesa divide and rule.
Mwagala tulye miwogo mwe mulye empombo naye muswadde. Mwagala tuba basiru mwe muba abagezi era muswadde.
Bela fe yasanyuka muno ngafuna bela fe ya boyi tozimba mutima ekikuja muyala boyi kwenyikira kola ne mama yakingamba kwomubuto nga nkula.
Amawi na ye chichu ya galakabi bate guli musanyufu
iwo
oya galasembi oswade sija laba jendi.
Mwagala bawembo emitiibwa tufuname buli kadde ffe banafuye batugaye. Olubali olufimbo Mwagala obulwe kwa chokola. Basanyuka ngosunga olemererwe bawabule olubera ng'amagezi.
Tubamanyi Mwagala tukwe tubamanyi
tubamanyi
Mwagala tulemererwe tubamanyi
tubamanyi
Mwagala bakolera wamu basoma bya kaukanya divide and rule. Akalimu bakatugobamu bobasigalemu bakozesa divide.